mere mudimu ife na mere mama bomu yana ono ma bugiko oga eme mamu ibere chineke onye mere ndo fadru oga eme ife na mere mdima o iyo mere masobwemu iye na mere mudimu ono ma ife na mere mdima o iyo mere masobwemu ife na mere mu amamu yanama ono ma bugiko oga eme mmanu o ikpere chineke m onye mere ndụ fosiere m ike oga eme mmanu oga eme mmanu ikpere chineke m onye mere ndụ fọdụrụ m oga eme m n'ọnụ oga eme m n'ọnụ o ikpere chineke o onye ahụ mere ndụ fọdụrụ m otuto amata mmanụ ikpere chineke onye mere ndụ fọdụrụ m oga eme m n'ọnụ oga eme m n'ọnụ ikpere chineke o iji ndụ tọọ m mma o iji ndụ tọọ m mma o ọba bewu n'ọnụ ikpere chineke m onye mere ndụ fọdụrụ m akwa gị ji ndụ tọọ m mma o akwa gị ji ndụ leta mkpụrụ obi m onye mere ndụ fọdụrụ m agadisi awọ ote mgbe nwe iro nwanne otu onye dịka ogwo ụzọ iomi na-emere m n'ọbara ego oga eme m n'ọnụ ikpere chineke ikpere aga chụwa m niile oga eme m n'ọnụ oga eme m n'ọnụ oga eme m n'ọnụ oga eme m n'ọnụ o ikpere chineke m onye mere ndụ fọsiere m ike oga eme.